jetati filmaji chapandi tati yoni do Dakar to Abidjan bismille monte dubi ekibruji di
Omar Mamadou Sow
toppi mawdide Senegal gila altini lawi padi galle o lundide lamu Ousmane Sonko labidin uditama sababu o ko Ousmane Sonko dartini noddudi sukabe be e fitinaji dido kongudi mi ko e Abdou Karim Fofana jagordo do dido kongol lamu e kuccindal mabbe janiyan kobe ko hanki wonno eno heddi lewru ko iwari nabi jogori hadi e wote tawi ko subade ardo tobe diwide ngam heblanade den nyalandi non Charles Blé Goudé horeje feddi dawru ko jep o epi lappol gol ganuda ko wi ko hay goto woto mayi woto hay goto kadi barmu ko e tumdiral kanko ne janiyan kobe habli dum hanki e dewndiral meden jantoji ko faati jokkondiral hakkundi rifi Afrika addo in wayna andedo jondi hakkundi mabbi nyande nogati jedidi nogati jetati ndudo leru to Saint Petersburg wadata in wayna hande jantori men yuti ko e pehe e Moscou sakata ngam darne mabbi ina darje e der Afrika main kedo hen rogeri tataberende Abdoulaye Diallo wadani en on chelminama hedibi refi fulfulde dadi adunaru Senegal gila altini no biruden nani lawi padi galle o lundido lamu hono Ousmane Sonko din lawi de wuditama sababu o ko kanko Ousmane Sonko o dartini no dudi sukabe be fitinaji yekiti dido kongudi ko Abdou Karim Fofana on ko jagordo do dido kongol gouvernement Senegal e kuccinderal hanki ngal be mbaddi e jandiyan kobe ketuden bo kanko Abdou Karim Fofana e fandu hala Fadima Sy.
Vous avez constaté qu'avant le mois de juin, il y a eu beaucoup d'appels à manifester. Il y a eu beaucoup d'appels.
Oui, yani horemon do elewru joburu no dandu wado seppon uduno ha ende lejindi. Mais yuno kadi yidanduru Ousmane Sonko fawno wonduno e fitnaaji ha e mayele. Ngam habudo ko wa enon lamugo itun pellita ngam hadude ya ngarta e wuro site korgorgi don o hodi. E balde non o acci no dugul seppuji ko wawata imminde fitnaaji ha addana yimbe be caɗele to bange ya hangarta tawa men tawi ko yo men falto galle makko den fino yimbe ngon wuro wawa yaade toppitade hajuji mabbe din o heddi ko on fogol mo juude dum ko ko yewiti e lawol ko procureur andi
kedi den do ko Abdou Karim Fofana dondi do kongol lamu Senegal e al hali woppit gol lay padi gal Ousmane Sonko Fadima Sy addi hala makko ko Ablaye Diallo firidi e fulfulde to leydi Cote d'Ivoire no heddi lewru ko bibbi leydi ndi ina jaha e wote subabe mbien subade ardo tobe diwide e der leydi ndi ngam heblanade den jondi non Charles Blé Goudé ko horeje feddi dawru ko jep o yebbi wadugol lappol ngam wajade yo jam duumo hay goto woto barmu woto hay goto fitande mum hedde hen ko e tumudiral e jandiyan ko bi o feññini de do yiddi e talata hanki ketoden hen jantore gila Abidjan de Abdulaziz Diallo
gol setewol jinda e leydi ndin rewa e tia e duudude fi wajagol ivoirin nabe ben no be beydira munyal e deejere fi yo suboji tia e diwe sati didin feccu e hore jam Charles Blé Goudé horejo fedde cojep de wi ko wadirta dum ko dandugol leydi Cote d'Ivoire rufugol jije e leydi ndin wano ko feccuno kon e di duubi yawtudi otori ke dendangal hore be dawro ben anditugol ko be landi tortebe kuude mabbe
legon o generation a venir
ngoponen bes ngul men arayobe ndonu moddu ido subngoji ko di timtorgal mangal e fannu demokrasi leydi men yubbingol subngoji fotno wonde ko daminaare kono kedi e yarugol yeso e der leydi Cote d'Ivoire ngam ittude do kuluhuli wargoli dawrugol ko okkude wonki kono wana ittude wonki
o jagordo kiddo halfanodo cukaku e fewndo lamu Laurent Gbagbo wadi noddandu e juppundi seyi on limaindi woteji din
notre tranquillité
dépend den fawi ko e woteji di ko ma yimbe ngardina hakkillaaji wana goto san wadante sumgoji di ko dendangal bibbe Cote d'Ivoire nabe mbadante di sumgoji mede wawi jogade e daminare e goto e mon fof e hakkilantagal mum ngam sumgoji dewdi lawol
fedde ko jep de Charles Blé Goudé ardi den to daaki hay goto fi suboji sati didin o wi ko faandi e dum ko yo organ gal fejju hore buttu e nantondiral Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
Abdoulaziz Diallo to leydi Tunisie hewbe heptinaabe e dawrungo haa tinti e wonbe lande enada kam e goddo lando goddo biteede front de salut national be kalade be denti e yimbi mabbe chapandi chapandi hanki e lawidi dum non ko gam hollidi wadde mabbe yadudi e no horejo leedi ndi kay saydi jogri leedi ndi o saha e be eri lamu potal hono demokrasi nde artata kono kadi be nyimna tabatin gollo gollirade artigal tamingal leedi mabbe ndi
RFI mofti e do chapan e jene e jeddi e tobere jeddi
on pami ko tonto mali paden rafinde nago ana jokki beydade e wuddu leedi ndi guri kewdi eggi e cercle de bankas ko diwal mopti sabe piendi pelli kulien kobi yimbi guride ena gondi e chadeli kewde e yel mabbe woni hebugol chudi dobe motto nde wonno ndungu o wudi e hejabi kanyum e ardibi guride na ngadi ina nyaagi mbien ardibi leedi ndi ndebe ballatabe e odo alhali minati jallo wadi nenen jantore
goto e horebe fedde dental sukabe peyi dego holliti alhali gondo e cercle bankas ana hulbini battede piande gure kewde de nokure mbawali remude
vraiment ya beaucoup de
ina wadi gure kewde egude sabu kuliyan kobe be wadi janguji kewdi war ngoli pewjaadi hande miden lima fodde chapan tati e jeedi di maybe miden bay wiide fodde gure nogas ngoppi ko dorde mabbe odo saha kam alhali o no hulbini kadi dum hawri ko saha tobo dum woni sababu hande isnguldi ngandani ko badata
type de pied danser
adama konate yo goto e horebe sokura holliti e leede balde tati tan gure nay yimbe mun eggi e commune sokura o e wi mako ko buri ujuner neddo woni ko wondi e tidalaji batte di fitinaji
jihadisten njaltini yimbe holirbe to logori e to kasoro e kulbinibe yobe eggudi galleji ko adi e be ngara be rali manambien be diwi dennangal wonbe don yoga e ben hodirbe de diwe chudo yi ko e der kaaje be gacci jawdele mabbe nay e bali e der galleji di ngala hay diga
ardibe de guri eggude tawtude fedde dental sukabe cercle bankas kolliti mette mudun en e ko lamu mali neldali be ballal de wonno ana buri lebbi didi ko di torraji puddiri e de nokkure dum e tawe de be ngadi noddango fewde e lamu ngu kanyun e pelle de galda e lamu gamno e mbaviri hebude ko nyamete e balde garoje de
minati jallo en jottima e dewndiral meden jantoji ko fati e jokkondiral hakkundi Rusi e Afrika hade de do jondi hakkuni mabbe nyande nogasi jeedidi e nogasi jeetati ndudo lewru dum non ko hande en kalat ko yowti e pehi de Moscou sakkata ngam darnde mabbe ina darje e der Afrika dum non no tawa e wallugol societeji risnaji di ganduda ngona lamiyankoji gollidoji e lamuji Afrika kono kadi be hutoro mejaji rendo e radioji e lede goddi e der dongrinde Abdoulaye Diallo no wadani en humpito
Rusi no tawa e windere den lede burde wawde jonnirde kabaruji kamajaji rendo di alda e gonga e der Afrika dum no tawa e peje ardibe rusnabe ngam sembinde darnde mabbe e der dugal ngal e yeru wano Cameroon e Centrafrique be auditi e den leide radodi e jaindeji e pehgo e kadi de rusnabe ben lelnata e der Afrika wallude societeji leidi ndi wala di wona lamu yankoje ngam be wawa gollude e der yoga e leedele Afrika ko buri kon ko entreprise ji gollidaidi e horejo de leede Afrika harale ko ardibe rusnabe wonibe e wallitare wano societe dadibe Wagner e der Mali ha Centrafrique don do be woni e gollidude e lamu ngun non e onde be wattite to bangi jokkondiral dande Wagner to bangi kisal e nawtorade kangi e ogirde ko boy kon to libi darnde mabbe den no darji tiagal de kon Wagner en darani no haniri e hitande ujunaji de sappo e jenay no haniri e hitande ujunaji de sappo e jenay kam joddinde ka hore lamu Khalifa Haftar dum ko sibebe be walli hettoy lamu ngun ko no mabbe kambe Rusi dako eden leyde
Abdoulaye Diallo a jarama kalen ko yewti e nyaawori di warngoji batnodi nyande nogasi didi tataburu hitande ujuni didi sappo e jeegom ton to jipo do Bruxelles 20m hayimi chapandi tato didi de pitali mumen keddi hen kono kadi ni jeeno hen do metero o garato ni wi Malbec dum non hanki e nyaawori de ton to sudu witende cour d'assises special horeji sudu ndu holli tan ini yidi gumdine e te kadi tabutine e do bebe ganduda ko Mohamed Abrini e Sala Abdesalam nyawoje pawinodi e mabbe de tonto Paris Lady Front fi nyawande ni jokki ina gasse nyalande hande de ko buri labde hebe hen teddubi Allah jaramon jaramon yamde jetati fawi filmaji chapani nayi do e der halirde meden RFI fulfulde teddube en yewiyata kibruji choftal balli
choftal balli
Rama Diallo jam wali lawol gongol
mi wali ma jam Omar mi sarmini hidibe be
ko non ne kibruji choftal balli di coupe du monde rewbe no jokki
nan Omar o wakati mo kaleten dide didi ana nangondiri Espagne e Zambie ana gonde fidde joni wakati ardaado hertanede di go fijo bi'eten mitta wadi taw ko Espagne joni ana wadi Zambie didi e bolum fadde mabbe e fuditinde leedon en jokitoden e kawre godde ayketede taw ko jango kasin Nigeria leedi gondi Afrika tawandi goddo fijo wartan e fijude taw be adokeno ronkondilde Canada bolum e fijo altingo go be gartan fijidinde e Australia gotiri e leedi jabbini go do fiyu hitande hikka Canada kambe Ireland piddan nyaloma hande bieten Japon kanyum jaloken Costa Rica ide bulum subaka hande illa malaw
non kalen ko yuti e Tour de France
Tour de France kanyum ana joki Tour de France du bangereobe jokkan hande kasin nyalande nayabede hakunde lot yade aweiron dum woto kilometriji temedere e capande jeddi dawal burgal jutude de do dogginere Hanki bi Nederland nodira do Lorena Webbs woni altido doginere de Lian Liper mo Almay kanyum jogi koltal olal gal fa joni taw ko kanko du taway didabo e dogginbe hanki be Asle Molman Passio mo Sud Afrique kanyum timmi tatabo e mabbe
E kipuji Afriki mbien jogodi tawede fijo coupe de confédération di ngandama hanki
non dum andama kafa wadi urja atalatare kengande to ker to leedi Egypte andinde dum don e lay din don kipuji natawe RS Berkan e fanende ndu nde mbieten fane du ngal jidal ngal Maroko dañinobe DCJ didi ekipuji duubi nay cakitidi di USM Alger hebunobe hono DC wal ngal roani kamben tawti ngal do jidal ngal Maroko RS Berkan de pijata e etoji arani di Omar Sow kipuji sapo ke didi di woni etondiroje kawre arane fijoji adoto didi ngadan sapo e jetati eno gahi lewru warurundu taw ko be ngarto an fajoni fijoji noga e joy enoga e jiddi andu do lewru do no fijoji didabidi tiagal majum hono yarube yeso kamben ngarto an kasin fijude lewru jena budu
ko non tigi Rama Diallo jarama adima e bandirabe be ko e kabruji jaji hakunder nyalamu woni yamde sapo e tati
kodo men hande
ko dum en handi o ko Mamadou Lamine Ba o notoroto ko mo gandal mudum yaari en namben yaaji yo judde hen balde e kebruji weyo ni wi'e meteorologie e Franck Siri o yewtide Ibrahima Timbi Baye al hali nguleki teskaaki ha e chumuli ladde e bonandaji di ganduda ngadi hen o mba hala ko sabi dum kono kadi e peji kandi bamedi hen ketuden yewtere mabbi
docteur Mamadou Lamine Ba misal minion
mi jabeti ke koni don e jam
e der de leede men hikka nokkeli heewdi ndiyan dan yaawari arude dan neebi seeda siidan saaji hide waawi andude bayo non ko meteo woni golle mon ko dum hertani don ko hon dum saabi hikka dan ndiyan neebi siidan saaji e der leede go Afrika
oy ko non woniri hay menen ga ka woori saajude gaaden hikka ndiyan dan hino darti la yaati e mois de juillet do den nange no tiidi moja donc ndiyan dan araadi no woowiri non kono hi don andi so ndari ko woni feddide adna on ko nguleni no yalti adna on fayda e adna on fow awa e leyde heewde joni kambe ko buruji mabbe di woni e sumude sumirani e sunna cuudi ko honnun non innete dum don ba on andi yimbe ben no wola fi changement climat on ko tawata wondema en nabi piji buyka kammu en kontrolaadi ha joni ko ene woni no yantude hore mede e hore kadi no wodi ko be innata phenomenon El Nino on don ko e der duubi sappo yiwe jeedi ha sappo go arata dum ko no watta dum haray ko ndiyan dan ka Ocean Pacific ka hirnange Amerika ko ton ndiyan dan on andi ko mayo ocean burdo jandude on don on purtay ngulendi aray duubi ngulendi nin beydo joni ngulendi ko woni ton kon no beydi ke changement climatique kon ko dum non no woni enen leyde meden den wonde ma badi de sahel long e ko wayu non joni ko dum non no woyi wulde duita ndiyan dan no sajirta non ba hidon andi ndiyan dan ko honno hediten enen kamenga ko si tawi hen dum iwi ka kamayo leega ko be innata musonko ko dum non non yahata rewa e hore leede men den dule den formo ndiyan dan saja
ko dan ndiyan darti ko ko dan yawani arde ko kon dum dum mari batte kon dum dum battinta e gurna yimbe ben
e dum no mari batte ne buy no tampina go on andi yimbe ben haray to ali no wowi no joni darti ke joni wobbe awa haray ndiyan dan si darti ke joni haray fayda tore den moddirta no wowi no awa ndiyan dan aro ya don piji didi ko si tay dan tido yi haray joni tore den fuddi ke joni ribude bonna ko rimi kon ma dum dai yaha dan darto darandiya tore den hebali ndiyan on andi ndiyan dan haray si tay joni dan arali no hani non de dan saaji wo dan arda dole dan bonna piji buy awa wano hikka kadi kelen kamen gatele wa yimbe badi yimbe nogay fannitele en moddike hore mudum si tay ngule ndi wadi dule den toway ko dule wondo de panyite arata ara hibba ndiyam buyinde wotere wada ino ndasiyonji
boni ko kadi wona do yiyede o sayido docteur ba koko fati e ngulendi mawndi wondi e sabade giteli hulbi nuydi e der leede go wano way leede europe e yi hay leede afrique do hakkunde tunisie e algerie wano e de balde do yimbe chapande mayi hen dun kadi no yowondiri e neb golle dan ndiyam dun no yowondiri e koko be woni wiide mbayligu weyo
on andi ko dum non no jokkondiri ko piji didi ko si ndiyan dan ari e si yoruru ndun ari sondo do non telen kamabe ton on andi ko yoruru joni si tawi buruji den hala yori on andi ko buri kon ledde mabbe den ko ledde wondude fu bayde moya si tawi tun pegeli on hebike no yite gen immora dum don haray lorray muradu mojiru ko dum woni e wadde dum don e yi ko wadi Canada de reni ko woni e wadde Europe joni non wano be Algerie e leydi badi de ton den kambe kadi gulendi den no burti
hande docteur no gasa ko landal sakkitingal ko hondum hediyankobe men RFI fulfulde wonbe nge jentade do ko hondum jogi don ko waajo dombe ngam waylugol aadaji mabbe waylugol golleji mabbe go ngam hiwgol taarindi men hiwgol o adna men
fiji buy ko innata won o changement climatique ko enen jamanu men dum woni nene mudum on andi hari wano ledde den yimbe ben mawbe men men kambe be no wodi nokkeli buruji din be himaino di be soppata be accayno don den no wodi haysi be soppay no wodi nokko go ko be accayno fi ledde de wiliti joni non enen hide yanude dum non fow soppen waden tarawji darnen cuudi waden gudronji hara ndiyan nan si ari joni da maraka da wona awa joni wano ko wonde ngeto ude ko joni ndiyan dan dan darto si darti ke wano jonte hara en wawata to ude sono hani to ude on joni jama on non to ya hara woni sonja ko mi wawata wi ude wonde mako ene on ko en duitu ko wonde e soppude le den kon hebudo feden fere tuten mo tuti legal hande no wondi e moƴƴere muradu moƴƴuru ko ɗum wondi e nafa
docteur Mamadou Lamine Ba mi jarni on sanne on jarama
on jarama Ibrahima Timbibiane koɗo maɗo Mamadou Lamine Ba on jewtidi e alhaali e waylo wayloji weeyo kam e battane muɗum e rendogo
RFI Saint-Louis e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere jeeɗiɗi
RFI Jigenshore e dow capanɗe jeetati e jeeɗiɗi toɓɓere jeegom
RFI Conakry e dow capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere jeenayi
RFI Bobo Dioulasso e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere nayi
RFI Bissau e dow capanɗe jeenayi e nayi
RFI Monrovia e dow temedere e jeegom Oumar Mamadou Sow
teddubine jeyno ko buri dowlinde kabruji meden yiddinde Charles Blé Goudé jogi kanko o horejo landa dawro ko jep ngam orgal na mbien wote baad paado ton wadde tawi ko wote subaade ardotobe diwide wa wadde e do jam taw kadi hay goto gañaaki hay goto mayani ko hanki wabri dum e yete jandiyam koobe e dewndiral meden jantoje hakkundi Rifi Afrique en kadi Mohamed Abdoulaye Diallo haalani en darnde e Rifi ni yidi wadde ha tabite e der leydi Afrique teddube Allah jaaramo on jaaramo tokkara lagal ko Cheikh Bamba Diop hedno ton minne ko weltare timmundi wonannomi
Kiwal